a la twice and a little one.
Remember where you come
J-Vado,
from. Zambian music problems.
Chapman's and Tizzo. Music is every one day.
My baby ni wendi mafuna ay. I wanna put it in your finger, yours. Yes, yes. Unanitengela mutima ay. Kulibe mwenga chite overtake. Yes. My heart is yours. Nikufuna tikale pamozi. Ngati nzomba na manzi. Nikulumbila sinza sianjazi. Yeah. My heart is yours. Nikufuna tikale pamozi. Ngati nzomba na manzi. Nikulumbila sinza sianjazi. You and I ne mpaka mpaka. Mpaka mpaka. Na infai katile kanise mpaka. Mpaka mpaka. You and I name mpaka mpaka. Mpaka mpaka. Na nifai katile kanise mpaka. Mpaka mpaka. Oh mpaka. Mpaka 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 na nifai. You and I name mpaka. Mpaka 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 na nifai. You and I name mpaka. Mpaka 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 na nifai. You and I name mpaka. Mpaka 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 na nifai. Yeah. Una michinja ni naleka vau savage. Iwe na ine baby mpaka na maleji. Ndiwe combination shuka ndi orange. Ena ndi amba kuzaza mwandi lemoni. Olo ni ngapu beba bantu. Paiwe ndiza hilo la mirandu. Olo vati seke ziribe kantu. Paiwe ndiza katu. My heart is yours. Nikufuna tikale pamozi. Ngati nzomba na manzi. Nikulumbila senza sianjazi. Yeah. My heart is yours. Nikufuna tikale pamozi. Ngati nzomba na manzi. Nikulumbila senza sianjazi. You and I ne mpaka mpaka. Mpaka mpaka. Na infai katile kanise mpaka. Mpaka mpaka. You and I ne mpaka mpaka. Mpaka mpaka. Na infai katile kanise mpaka. Mpaka mpaka. Oh mpaka. Mpaka 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 na infa. You and I ne mpaka. Mpaka 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 na infa. You and I ne mpaka. Mpaka 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 na infa. You and I ne mpaka. Mpaka 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 na infa.
New second. You and no mungedi tamwapo sana. Muno mutima na pamenso mwani palana. Walenga naba nobe badana libalaba. Wekalilu waka umine kalibaluda. Bidali lala nukutina na disala kale. Nechivi cha mtima wandi na isala kale. Isapa moda avuma baby tuangale. Ifya kutosha norubuli ya chidia kale. Testori jebu fiala uli watikata. Chilengelo kukwimbila kalimu watipaka. Smaila na webu wala walibala kata. Deita na bambu ya bese vaka pare. Ujumbale norupia bese vaka tuwale. Kena keva pone mkwabo na keva uwewa. Watepa pe, mino bibye. Ukwazi
nyuzi mili. Mpaka mpaka. Mpaka mpaka. Na infai katile kanise mpaka. Mpaka mpaka. You and I ne mpaka mpaka. Mpaka mpaka. Na infai katile kanise mpaka. Mpaka mpaka. Oh mpaka.
It is DJ Ocon mpaka mpaka.
Na infai. You and I ne mpaka. Mpaka 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 na infai.
Ala tuwa pela tuwa yabani.
Mpaka na infa.
J-Vado Chapman Sandizo.
Remember where you go.
Let's get one
guy. Music Club, Stone C.O.